namthanda umuntu ngalo kumbono.
Yeah, no matter who, he's doing this now.